The following recording of Swahili words and phrases is by the informant Jamada Luzinda, age 24. He has been in the United States since September 1960, and he is studying history at Amherst College. He was born in Namagera in Uganda. He is married and has two children. His first language is Luganda. His second language is Lutoro. His third language is English, and he knows some Swahili. The recording speed for this tape is 3.5 inches per second. Hello.
Jumbo. Jumbo. Jumbo.
How are you?
Habari. Habari. Habari.
How are you?
Habari yako. Habari yako. Habari yako.
I'm all right.
Mzuri. Mzuri. Mzuri.
I'm not all right.
Yiko bibaya. Yiko bibaya. Yiko bibaya.
And another way?
Apana mzuri. Apana mzuri. Apana mzuri.
What news?
Onasemaje. Onasemaje. Onasemaje.
Everything's all right.
Vyote vizuri. Vyote vizuri. Vyote vizuri.
See you tomorrow.
Utaonana kesho. Utaonana kesho. Utaonana kesho.
My brother.
Ndugu yangu. Ndugu yangu. Ndugu yangu.
See you tomorrow, my brother.
Utaonana kesho ndugu yangu. Utaonana kesho ndugu yangu. Utaonana kesho ndugu yangu.
Now would you do this?
Wanza yi. Wanza yi. Wanza yi.
Do this.
Wanza chitu yi. Wanza chitu yi. Wanza chitu yi.
Do the work well.
Wanza kazi mzuri. Wanza kazi mzuri. Wanza kazi mzuri.
Don't do this.
Apana wanza yi. Apana wanza yi. Apana wanza yi.
Don't do this another way.
Otawanze kintu yi. Otawanze kintu yi. Otawanze kintu yi.
What is your name?
Jina yako nani? Jina yako nani? Jina yako nani?
My name is Luzinda.
Jina yangu Luzinda. Jina yangu Luzinda. Jina yangu Luzinda.
What is his name?
Jina yake nani? Jina yake nani? Jina yake nani?
His name is Mwanje.
Jina yake Mwanje. Jina yake Mwanje. Jina yake Mwanje.
slowly.
Sema pole pole. Sema pole pole.
No. Third time fast.
Sema pole pole.
Do you understand or hear?
Onasikia. Onasikia. Onasikia.
I understand you, or I hear you.
Nasikia wewe. Nasikia wewe. Nasikia wewe.
Yes, I understand you.
Ndio. Nasikia wewe. Ndio. Nasikia wewe. Ndio. Nasikia wewe.
No, I don't understand you.
Apana sikia wewe. Apana sikia wewe. Apana sikia wewe.
No, I don't understand what you're saying.
Apana sikia maneno zako. Apana sikia maneno zako. Apana sikia maneno zako.
Do you know him?
Onajua yeye. Onajua yeye. Onajua yeye.
I know him.
Najua yeye. Najua yeye. Najua yeye.
I don't know him.
Apana jua yeye. Apana jua yeye. Apana jua yeye.
Do you know how to speak English?
Onajua kusema Kiingereza? Onajua kusema Kiingereza? Unajua kusema Kiingereza?
Should we try that a second way, too, this way? Unasema Kiingereza?
Mm-hmm.
Another way.
Unasema Kiingereza? Unasema Kiingereza? Unasema Kiingereza?
No, I speak Swahili.
Apana, nasema Kiswahili. Apana, nasema Kiswahili. Apana, nasema Kiswahili.
What is it?
Kitu gani? Kitu gani? Kitu gani?
What news?
Habari gani? Habari gani? Habari gani?
Why?
Sababu gani? Sababu gani? Sababu gani?
What is your tribe?
Mutu gani? Wewe. Mtu gani wewe? Mtu gani wewe? Mtu gani wewe?
Is there any drinking water?
Yiko maji ya kunywa? Yiko maji ya kunywa? Yiko maji ya kunywa?
Is there any food?
Yiko chakula? Yiko chakula? Yiko chakula?
Is there any meat?
Yiko nyama? Yiko nyama? Yiko nyama?
No, there is no water, drinking water.
Hakuna maji ya kunywa. Hakuna maji ya kunywa. Hakuna maji ya kunywa.
No, there is no food.
Hakuna chakula. Hakuna chakula. Hakuna chakula.
No, there is no meat.
Hakuna nyama. Hakuna nyama. Hakuna nyama.
Yes, there is drinking water.
Ndiyo, yiko maji ya kunywa. Ndiyo, yiko maji ya kunywa. Ndiyo. Yiko maji ya kunywa.
Yes, there is a little drinking water.
Ndiyo. Yiko maji kidogo. Ndiyo. Yiko maji kidogo. Ndiyo. Yiko maji kidogo.
Yes, there is a little meat.
Ndiyo, yiko nyama kidogo. Ndiyo, yiko nyama kidogo. Ndiyo, yiko nyama kidogo.
Yes, there is a little food.
Ndiyo, yiko chakula kidogo. Ndiyo, yiko chakula kidogo. Ndiyo, yiko chakula kidogo.
It is there.
Yiko huko. Yiko huko. Yiko huko.
It is in front.
Yiko mbele. Yiko mbele. Yiko mbele.
It is behind.
Yiko nyuma. Yiko nyuma. Yiko nyuma.
Where am I?
Mimi yiko wapi? Mimi yiko wapi? Mimi yiko wapi?
Where is he?
Yeye yiko wapi? yeye yuko wapi? Yeye yuko wapi?
Where is she, the woman?
Yuko wapi mwanamke? Yuko wapi mwanamke? Yuko wapi mwanamke?
Where is the man?
Yuko wapi mwanamume? Yuko wapi mwanamume? Yuko wapi mwanamume?
Where is my brother?
Yuko wapi ndugu yangu? Yuko wapi ndugu yangu? Yuko wapi ndugu yangu?
Where is your brother?
Yuko wapi ndugu yako? Yuko wapi ndugu yako? Yuko wapi ndugu yako?
Where is his brother?
Yuko wapi ndugu yake? Yuko wapi ndugu yake? Yuko wapi ndugu yake?
Where is Bombo?
Yuko wapi Bombo? Yuko wapi Bombo? Yuko wapi Bombo?
Go back.
Rudi nyuma. Rudi nyuma. Rudi nyuma.
Go ahead.
Kwenda mbele. Kwenda mbele. Kwenda mbele.
Go up.
Kwenda juu. Kwenda juu. Kwenda juu.
Go down.
Kwenda chini. Kwenda chini. Kwenda chini.
Stop.
Simama. Simama. Simama.
Where are you going?
Nakwenda wapi? Nakwenda wapi? Nakwenda wapi?
I am going here.
Nakwenda huku. Nakwenda huku. Nakwenda huku.
I am going there.
Nakwenda huko. Nakwenda huko. Nakwenda huko.
I am going to Bombo.
Nakwenda Bombo. Nakwenda Bombo. Nakwenda Bombo.
I'm going home today.
Nakwenda nyumbani leo. Nakwenda nyumbani leo. Nakwenda nyumbani leo.
I went home yesterday.
Nilikwenda nyumbani jana. Nilikwenda nyumbani jana. Nilikwenda nyumbani jana.
I will go home tomorrow.
Nitakwenda nyumbani kesho. Nitakwenda nyumbani kesho. Nitakwenda nyumbani kesho.
What is your language?
Lugha yako gani? Lugha yako gani? Lugha yako gani?
My language is Luganda.
Lugha yangu Luganda. Lugha yangu Luganda. Lugha yangu Luganda. Nasema Luganda. Nasema Luganda. Nasema Luganda.
Exercise 1, page 9, Pigots, teach yourself Swahili.
Kichwa kikubwa. Kiko kibaya. Kisima kirefu. Kidonda kibaya. Vieti vizuri. Viatu viwili. Kitanda au kiti. Vizu na vitabu. Viazi vidogo vitatu. Kipande kikubwa kimoja. Viziwa virefu viwili. Vyombo vikubwa na vidogo. Kiwanja kizuri. Vibanda na vyoo. Kikapu na chakula. Vidole vitano. Kibanda kimoja na vyuma vine. Kitanda kirefu na kiti kikubwa. Vikombe vine na vijiko. Kisu kidogo kimoja. Vyuma vikubwa. Kipande kimoja kitatosha. Vyungu vitatu vinatosha. Chakula kilitosha?
Kilitosha. Viazi vitatu vitatosha. Viazi vikubwa vitatu au vidago vitano. Vikombe vidogo vitatosha. Vitatosha. Kitamba kidogo kitatosha.
I want some food.
Nataka chakula. Nataka chakula.
He wants some food.
Anataka chakula. Anataka chakula.
You want some food.
Unataka chakula. Unataka chakula.
What do you want?
Unataka kitu gani? Unataka kitu gani?
And a second way, what do you want?
Unataka je? Unataka je?
What do they want?
Wanataka kitu gani? Wanataka kitu gani?
We want some food.
Tunataka chakula. Tunataka chakula.
Do you want some food?
Unataka chakula? Unataka chakula?
No, I want some water.
La. Nataka maji ya kunywa. La. Nataka maji ya kunywa.
I want to go home.
Nataka kwenda nyumbani. Nataka kwenda nyumbani.
Do you want to go home?
Unataka kwenda nyumbani? Unataka kwenda nyumbani?
Do you want to talk with me?
Unataka kusema kwangu? Unataka kusema kwangu?
Do you want to talk with him?
Unataka kusema kwake? Unataka kusema kwake?
Do you want to talk to those people?
Unataka kusema kwa watu wale? Unataka kusema kwa watu wale?
I want to talk to you.
Nataka kusema kwako.